Bwana tata wetu, mama ya baba.
Got it.